ngate segezesa okugenda niyaweza omanya mukwano kupala ne bonchi tomanyi bali kugamba ogule mwaka sente vela mada kesi ne balo ya bakuyamba
that's on the best.
Chonachanja kaza, awita wana.